Hello, Moody boy. What's your boy? Mr. Cabran, you can hear my boy. Ah, when a boy is very much of a dry. My little police are not in any lie. I'm glad to open it, but I'm great.
Exclusive room, ZamiaMusicHits.com. Alo mule voy, ma kia square na po si chukika liyo pena. Ma graduate fulu pati jito zinavuta kuo pena. Ma Chinese faka ma minuo pati si uvika liku fasa. Maybe new dawn government izaleta kwa ma answer.
Ah, nse mse mnakuno ya. Kwa kanya mabagaye wangena mbloko mzu. Na wina banyamu nezi na poti ya mime.
Wati cheni bala voy kuno tipu shinga. Zitu nivo tula. No ma half situ si balanza. Gala kuna drama nisi na wina bonanza.
Boy ya, situ kuno niyo pena ye. Ya, mkala kuchena drama. Unless wate abola beto bonanza. Ah, boy kuna tuwa family issues wazi. Lera.
Imagine, amo siku nkala chemu la mwana lipila. Swasi na kusiliza nsalamu kini kasu mumaselo wangenamo. R.I.P. kule Babs ina wonsi vana piyamo.
Yeah boy, imagine zona hai. Babs wanampeza chemu zona van. But anyway, kwezi na kaishu kena mwa iziyo. Kabashilisa, swapenzo ndasu.
Vashilisa, na manje vakali ni vakomanda kwenze ruma.
Ketira lezo funa kuwa janda bajdishi vina pita.
Kulibea na zanda ukabwele koku kwato. Vindo vina chinja, yeah.
Alo boy, enzo pana kubwela ya. Mati hapa mpushi nga kote mafawas. Kasi zote bentita hapa. Zaone kira wase.
Chinali baba boy, kuwona kagelo kapa neba 14 years wana kapa samimba. Na ine pakati vintu vinani futako. Plus furu furu wako mgole kuni konka konka.
Ah boy, I can relate persona chia. Ah boy, mangongole ni tiba pati. Chikona wakaya mabini ewa last wazio. So yenda swap.
Sweet promos na Chris vanapanga cholimba. Kulipe bine yei jama yose niyo bitia. Semu mukamba kumala pisa seka. Pipi mosangala saka mulu saka. Vaso.
Vera katiti na webu kasira.
Download more music on ZambianMusicHits.com.
Patika pereja hapa ya transport nzapo ila wasi. Takutaka kumana sipa nkoti.
Roma Records.